Just look at the little fellows. My, my. The harvest of tomorrow.
Amanja vio watu wanini. Mama. Ibutabuzi wa junza. Nyomulizi. Ndiye kuti antela tuli inkamuyo. Yejigombelo. Yayons oguno. Hele kuti na waba. Moyorwe inga. Waba mtumwe. Awa. Ejo. Chindi ijabo. Jitanzi. Jawa andiswe. Choveni. Tuyanda kumutambula. Arimwe tuyanda kubamba antangalala. Obo. Botutula ibana. Umwami. Nyoma wana mbaibele. Zindi zingi. Tulijisibantu sunu, abo wapanga manini kia nzila, mwede wujita izintu. Ele atwebo huyo, okuno, tusula kukala nchobeni, anzila iji iliagale. Ilele gedwe, mwari jita. Ele mpao alemi, itajambari, yonzi nipia, pambo, nzila, yaleza, ya wujita zintu. Ina wajindi mkutuli wesu, ulele gedwe, nangali wanu, mwami jeso, jindi, wagamuletela, banabanini uti ajite umulimo, na lule mego olo. Lagede upegwa, wana banini, ba, wakabweza, mumabogo awe, akubalungesia. Awo wakati, amwalevi wana banini, wapole ulindime, kambo walivopo, bebwami wakuchulu. Hele wakabaleta wana banini, akubatula, maju amwe, akubapabuyo ulingwe, kabela wakabalungesia, nino, wakasirwa, mulimongano, usumanana, mulimo wakajita, jindi, nagari wano anjiga, chejo, tutisola kujita. Lino chakani tujisinkamu ya gana, banini, bebega, bayeme, usiamba, kiwa mawishi, jikumajino, alimu vyo, mulomba na munini, wa mwesu junior, alimu juni umbi, juni awa, mwana munini wa weba. Amunini, wa mwesu strika, atuwane, gashuma oyu, musimbi, musimbi, amulombe, basimbi bovilo, amulombe, ya, kuligabo tu, amwana munini awa. Sena, wali angwe, na wabola vyo antomwe, andwe, uligabotu. Hei ndi kumene awuwandwa kuti mami. Wakalongezia maanda anu mkumupa itwandezio ezi nini. Ziyaru yando nyomalizi. Jindi jastiga ubusena waguti waguti banagazi. Mbata jandi ivana irimbi. Jindi wataba ivanagazi. Mbuye iwangu ziyaba yanda parumbana kanini. Arimi kulijintu ya mwe ijatikizia mbabo. Mbana wangu mwenini uwe gusule oguya. Nede wakati wajimbarisha ilogo. Guba oyo, lakati hepe jindileza abatuma balibuyo ajindi jini mbombobo balajindi jini chohyo ili abobo ndirizi chojamba umunzi alimibunji wabantu bakubushi balati ee tatukonji uba abana kiorinda mane tukajane kuinda jindi azimuzimbi mbubonya mboli ileza mbubatuma amu watambule kambo balo twanzi oto tuswanganya mioyo amanda antomwe vana banini. Lino tulenda usuluga agalu utinao mulagwanzia mulongana oi manini uli wao mububa uti uli gululio resu igubona choveni munga intu andine kaindu oguya takaribi anda ula Arizona kambo andinye mkujisichonto jainda oguya u peka onzi usula umujana kabela jitu wakwanzia kujijita walo bandamira uti magari usena wabasijisi uluba zulumbi wa mulonga. Awo, abobo, sega mjana. Alimu indaka mkwa mga yintu wago. Walijisidwe, hao, dagambia mga sulu upa. Tugambia umuleta mga ti. Muno kutegwa, tugwanzi upaira angwe. Tulagombela kajiswa. Ibu yo, chitabuti, ulijisidwe. Choveni, alimu kuyanda. Upairirwa lino. Tulaba mndando, mga yindi vyo ganini. Ya kukwambana, damana vyo, ugana na anini. Na, zena, waliganda uti, diganane. Mugasu neveo, kwa ambili joko mwe, fayanda kupa jifumo ino, kerio, hao, tatugo ambawala, wajindi ilaku, alemui, hao, ndiza, ikumanzia, tunumasigu, wali, kwa ambili jia ogu, ogu, kwero mbozia, ikutinawa mwe, bakala masana, aengelede, utinga, baba masimpe, uganana, ulibasimuko banyina, ujatikizia, magani aya, asimuko banyina, lavali, kundiita, Oguno, zapati umwe, mungu sena, wengelede, wandi itabuzwa, wazona, walo wakari, wabasankwa, iwakari kuma ibola, abu sena awa. Wakajaya grazi, ya mpulungido, wakajaya, mwriangu, maskirini, maya ula kadi, kuti, ibana kani, basimu wabanyina, wansi, warizi kuti, wakari bianda usobana, masimpe, walo mbana buyo, elwaka umia bola, yabo, kunzila u, kumwaula makade abo azintu eyo liyakuti uli balombe bachonto okuno mmasena aingelede basanganisidwe mukati alimi bakali babo tuloko kulindiswe tawe ndakatonga uga basimu babo masiku alimi tulapanga jongo cinini abosenawa nyomulizi masiku maningi pele wina intu ijatikiza mkuko alimi mulizi bakali nojita nibakakonzia kugwa mkwana kulindiswe ancijo ikuti na bakali byanda walo tusoma mukuba ibyo mukuba basilomo muno kuli basimu kwapama amuphone jalomo muno abantu bonse kujimo mbokonzeka ili abobo tuyanda kuchita jeyo alimi lino kuti na kukanyena kusena umbi mudolopo na atagwe kusena wabana wakumi na pola inga twabona na katukonzi kuliyakira lubaya lulanku kuyamujulu ponse kuthegwa bola titana usotokeri umbi akupenzya akunyonganya basimu kwapama pele nkonya kuno ku Ingram Bell konya kuya bachisibowa ya Diamond yakumi na bola kubuleya bonse yabana bonse amasena akusobanena akuti igabasobanena atalatala buyo ku esti na maumwe okuya balijisi masena akusobanena amudolopo yonse okuya akusobanena bola na zimwi izimbi zobayanda ikusobana tekapanga muzezo ndawitira kuba mubodi yachikombelo mkumo jino akubapuziya tutede kuchita kutegwa tuba basilomo muno kuli basimu kwapo ibesu akuba abenzuma azinthu zyonse abantu ibesu kutegwa bangwisya ndeni basala kuti ndiza inga yakachinthu yiwothu kulindiswe kutalekera balombe ikusobanana bola ilimbi mumasena kambo eyo inga java tatubakasi ujijita mungano taigasi ma porongido nini malaiti zindi zishonto pere tuede kuba yeya basimu kwapama abalo nyomulizi tuede kuba yeya ero tuyanda kupona mbuli balomwana bana kristo abalendu balome ero buyo bayaku ndakaambira kuti nzira buyo ndiwakonzia kuchita tuede kubika ibuyo itondezyo inini jakuti balombe tabede kusobana bola okuya eliwo ba tu lino nawo omwi wanu tabasimu kwapama mwali omuno ikuti bana baku basobanina okuno kubusena ndi masimphe kulangwisya wabona ikuti tatuyandi mapone azinthu yesu basilikali okuno phe na chinthu chomwe chimbi kuchatikizya kuphwaya magilazi a mphulungido malaiti azinthu anyeko na balombe banini kuti nawo balombe wanu banini baba kubusena obono abasimi banini babasobana bola na babona chitondezo kubusena kuya taka kuta sobana bola lino tatukanzi ikuba ibayumu kubana pere tuyanda ikuba balemeka kuli basimu kwapama banthu bonse balachunkhusya eyo ndili masimphe alimindo tenda phanga muzezo endikhepe ndalombede bodi bola mmwe jino kubapuziya awo oyo ali muzezo wapo abalo kuya kuti twede ikuphona jalomo muno anthu omwe abenzuma esu esu alimi lino balijisi kusena wapomena bola onyawa kutandira buyo mulongo amayake opile uzwa ponya oko potibede lino elio ndi bowa iphati ya Diamond ikutegwa pamunokonzya woma bola iyanu muli momuyanda lino banthu pakeenda konse akonse minda omwe eyo tayambi opo kulimbapo kutayindamo na kukumbwa chinthu kuwakapothuloko alimi ikuzuwa pomwe ndilangira kuba na mwami wayanda alimi jesu atanasika kupanga ikusena wakuphwanyimira wamulawo wamangano akuya na ti pakaphanga chikombera chiphati akuyaka alimi kuti na kuzuwa pomwe ba akuphiruka kuthegwa mukali kuphati kuba amulimo okuno wa mukasena peyo andime thonse inga thowa mulingo akimazimbi inga twayaka kuperesya buyo kusena obo iwa wachikombera kuphati ikuyaka mungano mphati awa akuipamba muchiyanza eyo apoapo twa twakaula jeyo ujindi ni twakali ikukonzya ikuula ndakulomba mukasirayi eyo nchipoto maningi kuti na eyo kuti na palakonzya kupamba muzezo akuchipamba kuti na pamuphanga ikuba usena pakuphwanyimira eyo inga japa chinthu yakuchitha eyo nchipoto maningi iha 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 payotheresya kuzwa kuphwanyimira pakachitha kale kuli paso lomwe Lwaka kwa kwa, ogu ya abobo tiyo, yuandiga ujita, umwe umwe, wakuli bambela, eyo nchobeni, busena obu eji, jibela, ya uwikila nyoto gala, onyawa, ya dolopo, mbombobo, Yesu tujisibu yo, kabela anini, kanyiga aria, utarigule uobo, usigila, kwa siga, wakwa kwa ogu ya, lakwa kwa, sabola kwini, winda, unganda, ya u, Breckman, akusalemuga, akuswanga na, omya, eyo, njakutabula, kambo eji, jagari jisiba, alimi niyaka ya kainda, jendi, niwakaji susia, alimi jendi nika ya su, niwakaji tuwasa vei, tuliponya kulupasu, logo endela ama ulu, ponya awa, nyomba wana abobo, tatu jisi, mbele, yabu yage, obo mbolongwe, abulome watulopo, ogwe eno, alimi, pao e, yoba yesu, kunze, yanzila e, abobo mpao, ila gati gati, gati, abumui umbi, kero ndi o, Jiribu yo ii, huo, ya kumbo, ndashama, wabarita, na jitu yo mwini, kwe, kekwanji, kusitigila iji ntu. Elu, pele inga, wababuti, uzu wabu mwini mwami, ya uganana, ulindi me uvola oguno, kakuyo zoyaga, iguyo omuno, igombelo jipati yogo, akulegela bantu, iguzwa, usibela, jandene, unjila. Igutinaja jitua, kiyo janda eju, abobo, nyumabona, tatuyandi, wisambala, na winyo nyona, tulajita. Kwa izuzia, akuigamba igabotu awa, akuigamba jugombele atala, matantilo, asiga, kulinti jo, asinti jonsi, ejo, joma mela jimo jonsi, nyabo mwabona. Arimi, arimi, bima simpe mwami, uyo pamali andiga onsi, kulinti jo, jindi buyo, fakuli gambela, ujiaga, usana kutanda, yanda amagumi, osanwe, matola ari julu, hili mwanda amagumi osanwe, iguba, atuanda tuesu, tatu pepele, asinti jonsi, izimbi. Honya wa, amiswangano, guys malana, jindi jonsi. Abobo tatuzi ejo mwami, wesu, tayo jita, tuzigombela uyo sintu ezi, afangeli azimu zimbi. Arimi zindi zimwe, tiramba, umwami uti, ee, ujisi oro robati, na mwesu aleni, arimu ujisi, Billy Grahamu, abonsi babu ogia, mugo tunzi, mwejita neguba. Perebu yo, ledebu yo kujita, ejo, tanda ambila kujita, nyumabona, abobo, dibanga, ndakalabu yo, si, arijejo, dino, nyonsi, mraji hushia ejo, ndirima simpe, elio, mwami, amulangiti. Dinatubone, babagu mugabu yo, anini, abobo, tulabikabu yo, igolo, ya musondo, ndiza, akubamba uga, antoomwe, mugesu nebeo, elio, tuliko mene kufwa, magani, amu kwanda wagali, kasuebo, embona, ma, chivotu logo, Awamba kuti, musinsimi mwanagasi. Ya, tulikomene, kambo kababu, basinsimi, vanini basimbi. Nyomabona, azintuzimui, ndamulumba chohyo imwami, kambo kambabu. Nyomulizi panagasi, kwebu hula, muno mwajisi kagela nyomulizi. Chejo, tutuyea, nyomabona, ya kuti, utandila, utandila, iwa, utatwe, ulibo sanwe, utatwe, iguswa. Kubana, bosanwe, abu, baziarwa, utatwe wabu. Mbasimbi, alimi panagasi, vayabu gomena maningi, valo, pamarumi, vayabu jia maningi. Panagasi, wali mungu tola kuendezi. Mugini, obo, mbukuende buyo, wajisisime, jabuzwa, uti ejisi, jisi, jabanagasi, jia, kuendeleze kwa, hamanagasi, kili wa mweye, 1933, dagamuwana oyo, kajinjira, mwajirengano, managasi, wanguzu mwanemo, yuendeleze jisi, jonsi, buzwabu mwe, mbombo wachabeni, Jindi, jagu mamanino, kajitaninga kuba, kakutaninga, ikuba, ikunyanyoga, umaninide. Nyato gala, uzwa obo, iwambwa, mburi iji, kaisusa, ikujoga obo, mjimo eji, uya. Kalimui, yuendeze kwa, amushobo omui, wanguzo, jabuti, kwa wakonji, agwalo, uveresha, midraipo, kuzindi zimui, kamubamba, ibuyo, kakusumana na, mburi bobo, mwabona, kakutanaba, unyanyoga, umaninina. Lino, Mulae ejo, lino ejo, jiri mubulunguluzi. Mwabona, kawa wanagazi, kayoto lagu enderezi, wanagazi, kayoto lagu enderezi. Alimi, alimi, jisho, ya mungano, ya katole ejo. Jigamba yonse kuti, yo enderezia, United States, itandela iwa, ogu ya mchobeni. Yonya lino, mwabona, uomba wanagazi, Maria, Uringu, Kareza, kanagazi, walo, ejo, jimpene, ubaibele. Agu, wamberezi ya iwafu, ejo, jimpene, ubaibele, asintu ejo, si awa, akuzumana na buyo, wenda choveni. Alimizi ndizi mwe, diya kuti, mkuziba, intu ezi, uti, nedeguba, awo sana awo, pekwanzia, ukaribila, akutalika uisha nyomaniji alimwi kuzimanana uyo uyo kwenda obo alimwi lino mmambangano lino ndi chitabu yo maola mashonto uyo akugombela barwazi akunka akugwela buyo kugombela buyo bachiswa walo kulikonji unze yakugombela bachiswa mubaibele nyomanizi iha zinto zinji ya yakuchita yenda kulungulula musangano wa Canada omwe wa misangano ni watu wa maningi yotokasola kuba ayo mukontinenti ya North America kanagwa ayo mubomi bwangu bamesia banoilemba azimwi kuona chinthu chilichonse kuchitira muli wakachita kumusangano wa Canada eyo muwini anthu pa Pentecoste pakandikaka chakumanina wonse pakaliwo kuya bali vana baptisti angirikeni abamwi bambi masana onse pa Pentecoste pakandikaka phambo zikachizimina chithondezyo yamuya sala muli ibulowa kapuswa mumanza ako amakuta gazwa mumanza ako azinthu muli ezyo ikubona pafulichongo azinthu ezyo yonse kunyanya muko takuchatikichi lukhutuko he labola yakusinisiya inda kulishomo tulamushoma ileza alimwi checho mwabona pawo abobo pakalemba magwalo kumbene mu Canada pawo pa Pentecoste pakatantamuka buyo muli bobo pere ti wakayenda kupereka amwi nao ichinthu yakuchitha mumusangano khambo zikachizimina eyo pere bobo ndiji takuwemakani oyo uyitambula na kinzi yiyita ndakhalakuyo abaibele yakaindi lileleketwe amen ndipilyaleza animwe kuti na toyandika kuyimikira tolike choyimikira tolike ikuya kambungano mbombowo lino akhana kubowola ujiri yakweyo yakweye atikutamikebyo mitu yesu achonto umuphayilo tata ulelekedwe tulilombede pakani ulindiwe ujindi eji peruswanano anthu omwe kuti amagwalo aya asalala aleza iyakuye kuti muli motulya kulingawo pinda kukubala akumva akuye kuti muya sala nanike mmiyoyo yesu tikuti tiyendi twazwa tono tukonzi kwamba muli bapo pakali ikuswa kuimawo uteti yali chiwotu uli ndiswei ikuwa kokuno miyoyo yesu yapya muziyamba zisu khambo wamba uli ndiswe munzila kachilomba muzinali akwi amen lino ndasala sunu kuti na ndiyendo lwaleza jiyo yangu lijanwa mu omwe ya mubuku ya ntembawuziyo 63
God, thou art my God, early will I seek thee.
Oh, Reza, Dueleza wangu, Dio ganda ula ipumukumo. Mutu wangu, usugaminandu, Mugiri wangu, lansi, Kamba gandwe, mwenyiga, Njumu, anyota, Ogo, utawe manzi.
Just listen at the
Amusiri yabuyo, Ulisinte mbausio.
To see thy power and thy glory.
Uwananguzu, siyago, abulemu wago.
So as I have seen.
Muri. Mwega kuwana mwusena ibwako usalala. Kamba kuya waliwando ibwako mwotumaningi kuinda bumi. Milomo yangu yokulumbaisya. Abobo yokulongesya ujindi nejipona. Jonyamuna janzari yangu mwusena yako. Butu wangu uyokutila mwuri. Mwuporyo amafuta amulomo wangu yokulumbaisya. Hamilomo ya lutangalo. Ino uwe kutimami wesu ayungizie. Chilongezio yakwe ujwi eri. Chiyo yangu yukumo jino. Chichanwa mu. P-U-U-M-I. Tubala tunini tosanwi. Ino mbuli sintemba usiyo. Awa mwagari uwanana. Davida yonseleza. Kubelega amuntu mwanya mbuli. Mizezo yabo mboyenda dinoleza wakabereka Davida mboli majerero mabotu amenda abatame azimwezimbe kanimi Davida ogwia nakamana kuwona bumi bunjiloko oboleza mwakali kukhala musamu azila mwakakhala mmalubaluba azila mwakali kukhala musiriya ii kuphomoka kwakalonga ikuti na munthu uli wonse wasala kwenda kumbali yakalonga ako na mutitima mwenene kwapedi akumphwa oko kuphomoka kusumanana o inga ndalala ansi awo akuona mu butetete mbuyo loko tanena mdi mapilosi akuonena mubomi wangu yakasunkwa kuchichita zinthu zinji misangano yangu ine ndikanyongana onse teleza kuwandipasiya usika obo pele ndamwambira ndisema kuti ejo inga japotha kuyenda mapilosi onse akuoneka ngulakonzia kuba awo muchintholo ya misamu kulalawiyo kumbali yakupomoka wakalongo anini akuomba wakayindikani elyo ino ndilazika awo akulalapoyo awo o kuli chinthu yomweyi chidyatikizya yakuliyokesiyo obo mwechiyanda ayimitapita awo wakati ndipoyo munthu wangu busukamena nduwe amusiyirirapoyo o lezo nduwe lezo wangu ndiyo kuyandaula mfumufumo munthu wangu usukamena nduwe mupiri wangu usukamena nduwe munyika ikwanyotha o kukutha kwe manzi pawo wakasumana kwamba kuti kamabuya waliyando kopothu maningi kuyenda bumi ndino nthawi kwa chinthu nyachipa chomwe chipanga chipothuloko kuyenda ibumi ino inga kwaeleka nzi chifumwa chino jinga chapotha kuyenda bumi ee davida wamba kuti buya waliyando ilwako mpopothu maningi kulindime kuyenda bumi ino twalibuzya pawo ibala ya bumi wede kuti lijisii mphanduzi ibunji kulindilyo wede kuti yamba kuyinda 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 chinthu chomwe bumi reni wamba chikubako apopo mphawo ikuti buya waluyando wako mpopothu kuyenda bumi pawo chinzi chikonzi ikuba chipothu kuyinda tejo khambo lizalike ngujisi bumi ikuthamani lizalike ngujisi bumi kuthamani ikuti natho kwanziya kululamika chejo lino jehova chithete kulindiswe ubona mkwaniso chiphati leza chapikide umbele yesu yakuti uzuwa womwe kuti zinthu zyonse zithali zyaleza ziyoyapala akuloba akumana lino zinthu zyonse yakachisi mathalikiro zilichisi magolero thakwe chinthu nyachipa chomwe yakasala kuthalika ita ejo ijisi magolero pere inthu yomwe yathakachisi mathalikiro tachisi magolero alimwi alimwi leza alikhe ngongwe alikhe wathakachisi imathalikiro thakwe nakachisi mathalikiro amazuwa nankha magolero amiyaka ejo chikako chiyede kuba chipela chaleza kukuzyalwa ikutuphone akujana kubako kuthamani pawo chili akuphenga azinthu zyonse ziyede kusika oko kuzithakapi kalimbi khambo zikachisi mathalikiro wakali chindi ningwathali kuchiswa ningwathali chipi ningwathali buso ningwathali lupo ilo mphawo yakapola kuyenda kusandulasandula apopo ponse kusandulasandula kuyelede kugola alimwe zyonse yakaliko zikachisi mathalikiro yelede kugola kutekwa kuthamani kukonzi ikubako tiyonse zena mwapona ejo chiphandulula ako tikakambo tachikonzeki mani ino umunthu uliwonse kukhuthulwa kwakutha kwe kuzyalwa kupsa khambo panthu palazyatulwa kumuya waleza pakuba chipela chaleza kubako kwapo pakuthamani mmuli leza mmali uthamani pakakonzi kuloba chiyesu wakamba thakwe munthu ukonzia ukagwisya kuwa mutenzali yangu balo ndipathatha sikuleza alimu kwina omwe ukonzia kubathola na kubaphambula khamba balo chipela chaleza ino tatuli kasuliye pakhati ndili ndi munthu kuthayide wansi maningi maningi phele zinthu zomwe ndindi na njira mabala muli ayo ndalilingula kuyanda kuziwa kukwezapoyo bala elyo yomwe ndi chisiwenzuma vamayi babaibele apo kwakonzia kubweza chigiriki na chihebrayo akulithandizapoyo monse gwalogwalo pele ndede kulibwezapoyo ichwi kujwi akulilingula ino ndakachona kuti chindi akati ndapapha kumi kuthamani ndizwa kubhala bala ya chigiriki zoe zoe alimwi zoe nguleza bomi waleza mwini ndilo mphawo muli masimpi mothuli pasidyapilo pa zoe pothuli chakuthamani mulileza mwaliko chakuthamani igago mukuba ilela yaleza zakalelekwa akukutuka yabutamani walionse alionse igakuthakwe magolelo gakuthakwe matalikilo tubajibela yaleza ikuti na mwalangisya kuti aya matalikilo mapati mulabweza omwe wabuzya mubuzyo wakuti nguni oyu Jehova mpati hali takatalikilo takatisimatalikilo walileza walionse elongu inobala walionse yamba buyo mwakwe wajindi elebutamani yamba walionse ele walionse bala walionse mujihebrayo yamba mwakwe yindi jakabikwa kambo ili mubonji walionse awalionse mwabona owo wamba malionse obilo mwabona ele ubutamani buli bomwe luzutu utamani ui mubalo oyo utajisi magolelo kibakajisi matalio alemwi tabukamani pe ero obo kuti munyiga kwizi kuti kuli moya wini wakasimpe waliyando kuli moya wini wakasimpe wakulitesya kuli moya wini wakasimpe wakushomeka mbangaye ibazi obo kulijisi twajibona oyo nguliza ii kasensa kagonya atujule meso esu wezezya wesu wakayindika nini akutogela ulale mu akutanaka yintu jili jonse kasensa kapati kakutamani bonse wakali oyo muya waliyando lutangalo uyu muya wakushomeka uyu muya wabukasimpe mubulondosi obu ero mpawo kuzwa mukuba watata kwakaba logosi oyo wakali mwana oyo wakali iwapani oyo wakali mubiri wa Jehova leza mpati wakayutuka mubiri wakujulu oyo mulogosi ijwile kambwa kuswa kutusesa tupati kabome akunka elo oyo wakali ii tiyopani oyo wakali eleza wakalengwa kuba mujwi pawo eyo tiyopani yakaba mubiri wabuntu mumuntu Kristo Jesu awo uzuli bonse wa triniti wakakhala mulingwe tata mwana amuya sala bonse muli oyo eyo njenzilo jionya mbotuunka kutogela ponya matalikilo matanzi aleza hao tokaselululwa ikutali kunyama kuselululwa kutali kubulowa pele kuselululwa kumuya ali mumuya oyo utamani waliyando akushomeka waseluka kuzowamba usana wao mwalindiswe pero mphawaje nditopa kuzwa muumi obu kunjira mumubiri wa loho ikuti na eji lawo janyika jamwayigwa twejisi iwafani yakunjira mumubiri wakujulu pawo akubola kwamwami jesu oyu mubiri ulabwezwa ikuzwa anyika aliwo akwamwa iwa mulimo yabulemu kukuphwana mubushu iwabwe waliyonse pawo lusandulosandulo lonse zinthu jyonse ejo yakali mulusandulosandulo jyonse yakulova mubiri ulaunkha kuchisupulo chawo gehena ijula mulamayo akumena mubobi alusandulosandulo lonse pawaleza amungani akwi iyandwa nakuyindwa akwi pathola uima iwapo utamani mukupumulika obo mbabulangisi kuphwati wamungano yabana Kristo lino davida okomphorwa kuti mbuya bwariyando iwako mbopathu maningi kuli ndime kuyinda bumi lino bumi bathu bonse balanda kubuye bumi yalimo bumi bala bumi yakajisi kusandulasandula kwajimo wali ndiyo khambo wakuti nobuba bumi ibwini bulijisi jimo yakasandulasandula alimo zinthu zinji bathu bayanda kutendeka ubumi muli ikuba ajendi ibothu kunywa kusokana kakwiya kumasena balati obu bumi ino balalubizya olo ndufu mwapana takuli bumi lwalo ndufu ikwekezi chonto Jenda, oh mia mukotela, ati ampo mo Canada ovo, kubandi vikide, ndagaimpa, Uganda igangu, kumane, kuswanga na iwangu. Ero, wakali karindu, wakushi antela, mwana babo, wajindi, 18, 19, ndiza atala, ku 23, umwi, botatwe nabone ibabo, igabasuza atala, ansi ya jibuye, gabasamide, zigobela jibo, kiagunsi, ama bodela, mumanzo avo, gabasuza iguswa, Uganda kumwe, kia kwekambi, kanakasi wakushi, gabali kwebega, mwali, mwika sulu wakuswa, kujigwe pe, nagai mwikila akulanga, oh, Kukari chitwe mwe, mwenindi me, naka hili. Oleza, Sarah Baker na Sarah wangu mwenindi. Uya kusiga kulijia yo. Elo naka balanga, nakali kutatariga. Ajibu ye, naka njira puyo. Kulubasu omwe, elyo, baka inda akusua, vainka, kuzila imbi, baka nywa, naka ima. Mholo, karanga ansi, alubo, tigabona walindi panini. Kabotu, abu antela, nakali, noba payandwa ilogo, kubalu meba mwe. Elo naka kwa omwe, obo kati. Upi, obo mbomi. Naka ya, Mbappe, oro ndufu, kambo baibere yukati. Oyo upona mwisalo ulipide, yindi napona. Abo mpao tujana kuti, obo mbomi. Obo mwapita kuti, mbomi. Edo tuwazwona zitondezi asono, mrijeji jiti. Ogo, kuri, kadweza, kuri mbomi. Ogo, woga pinda muno, ogo, ibedwaiza, lwalo ndufu. Alimi, tuwazubona zitondezi ombari bobo, azialo ziti, bumi, utariga jindi izuwa, lia bila, pepe, ndufu, lulatariga jindi izuwa, lia bila. Ibantu, baba, basimutunturi masigu, balatunturiga masigu. Alimi, kutinao malandisha, balagweza upangi, bobovi, bobi dionsi. Kutuntuliga masigu. Inaraga bala jano, makasini, yendi ya mwe, ndagari, mundege, jagari ujatikijia, Hollywoodu, au jagamba iguti, bumi, kutaliga kuswa, agatiga masigu. Welede, usalemuga, mutugwa kwa, tomwe, asintoze mwe, alime jaga kisi, ipaniso, jamusobano, wakudana, azimizimbi. Ezio, zijitiga. Ele nagati, obo, wajaga sandura sandura, nyombabona, utina satani, ulijisi wami. Welede, Kutuli jisi, ukubi, wabubeji, wede utiga jisi jitu yomwe, ejo chakwanzia ubapa, kubajitia uye ya kuti, galapona. Ele jiri ulubasu undi, chobeni, galo ndufu, mujimo ya vome, mwabona, nusandula sandulo, iruswa uvome, uweni. Kambo atubite jeji, mizeso esorino, lomwe walionse, kulinzula omwe vyo, ya kuba avome. Mbambo, heyo, umuziba, mbomi. Heyo, njinzila ilike, jetu kwanzi ya kuba abumi, alimi kagwe njinzila imbi. Kambaleza, wakachomezi ya vyo, mbomi kuinda, mwili Yesu Kristo. Alimi Jehova mpati utawe matariglo na utawe magolelo. Utawe, matariglo, amazuba na magolelo, amyaga, wakatupa mbomi, kuinda, mwili Yesu Kristo. Alimi, Walo alike, utali vyo umuziba mbali imuntu mwotu, utali umugomba vyo mbali mbali nova igaleza, gali nguleza. Hele jintu ya kujita umuziba, chejijo, utali umugomba, hele umuziba mbaumi. Imadaimono aga mugomba, masimpe mazi onsi ayamufugamina. Hele umuziba, mkujatua kwa sivi yago, mkubukurusia, omi wago, winda muya wago. Hau kasi nsaka pati, kasi mtu zivoto, kasi kala malinduwe. Leza kukubamba usiala mijelo, yalu yando, utangalo, lumono, ukatiga moyo, kubotu, kubombo, boya, kukakatilo, lushomo. Abobe obo nse bupati uswa, iwaleza alike, ya njenzila ilike, ya kuba abomi. Abobo bala abomi, telega pandura kabotu kule ndiswe. Inosobo obo mwapita utibomi, umwe uya gula moto gala, nabaya kustelemuga. Mumokoko, kabelo, ya kusibabu yo, ndizo, jagunyo, mulimbabo amabo abo agwamba kiti basimbi amulongana mubosi wamba kuti obu bone ili mulindo mubosi amwezi nyina musankwa wakusala kwakwe alimwe kwakachisi jakunywa yomwe na chipelo kavela kuyiwamba kuti obu mbumi nanduza mwana oyo walianda malimanji yonse elyo onyawo walo waswana mwero mupati wa mali yoyaka muzi mupati yowula moto kala mbotu maningi yowila akuti obu mbumi imwanakazi mwanini utakwa nkwaya abakwanda bakwe uyakuba arwendo uyaku Hollywood kapela uyoba na malero wakusuba abubambe umwi na jimwi ya zintu ezyo na kuina jibela jimwi ya zintu jimwotelesya kubusena kusigila uyamba kuti obu mbumi ele obu mwajaka sandura sandura olo nduku alimwi abo bano zijisi vayakuloba elyo twabona asunu inokwanda inga ndaka fijanza takaindi ani kuzintu eyo akubanga huma makona akupaya tanguzu pere ilinchopeni imakanji anchiyo kutondesya ikaambakeni ino banji tsono alanga kumabambe balaswira kumalekodi balangila marestranti manini alimi tokwanzi ulya ii marekodi mapati nalio mbo yomarekodi yokoliyomba kunini uge uge yalusakatizyo tangi tango yakanzwa adaimona yakananikwa kuinda kumadaimona ele o dalibuya eyo yoba janwa yamalekelo jindi babujana iuti kajitwangene aumwi utamani ndaezezyo kubuzwa obo jindi zuba yakuweka kumweka kapela jindi jonse jakwima ndi akuinzemukila mukutamani jezezyo elvis presley yosunganisikwa konse jikumu ejo masimpe eni ii rekodi yakwe yobakasimpe jindi akumva kulira kwamamiliyoni abantu abo mbakatuma kugehena nsiriva zili makumi otatu ijo judasi yano lilalila kumudisi yoba unsalo kukhala ya lupasu la jindi ya elvis presley kanyonyoka kujikumo eyo kambo judasi wajijita kambo akuti jakali kuzolisya lugwalo kukununa ibantu pere elvis presley kukapiringanya jithu jilulene jindi nakali mwana kristo kusambala uphati kwakwe wakuzyalwa kubantu bali mamiliyoni mugehena ndaezezyo aka Godfrey aziyonse ya Godfrey zinini mbaziyakuba mifumu eyo azyalo anthu omwe ababo bakachisi masusu atubaluka amasusu ataluka kusiya aba masusu asubila pawo kuyothola unji winda wakuti wabonwa mariya kusola kusalasiya ibuntu ibwakwe bukathombe amanjezezi akwe mukusyu waleza jindi akulimkwa bombo kuti wamba akutana kwathombe azinthu ezyo yakasololela bali mamiliyoni kugehena kuinda kulinchijo onye baita obo kuti bomi ga ndufu kabela tabajiti inamuwani muli yeji eji ijintu chomwita kuti bomi jiba ya penzi maningi kusigila zindi zinji bantu batola bomi bwabo abobo obo tabukonzi kuba bomi obolezo mbakanana kambo tokonzi uweza bomi uwaliza alimwakwalo tokonzi upha bomi ibwaliza ejo jilede kulujelo lipatikapatira mumanza aleza alike pere eji jintu jinini jikwiga jakasandurasandura chomuponamo jitegwa bomi inga mwakweza ejo jindi jayandwa maningi pele nyepo jitondezya kuti obo tabuli bomi obo bobu upenzi ejo tetuita kuti bomi lino chungule uyo na chiko zianyu tosi tulenda ivo tulua tele inga tuwa segelela ujintu yeluleme eyo jitonde jaguti tulisangene ajintu yini jindi tuwa tangala ujintu yeluleme tere jindi tuwa tangala ujintu jilovide jitonde jaguti tulisangene ajintu jilovide abobo bumi wes inga wasibia yonyalino obo mbotwede zila yaguli wa iwesu mwenda sena mwana Tori, ikutina tukondwa onyiga azintu. Zibi, mizezo yesu, avuntu yesu, unani gidwe iguswa, ulijansi. Ugi, ugi, zisiano, ujiswa nyoyo, iwonywa, zintu ezio sezimbi. Zatu tabela, zizwa ansi. Pele kutina tukondwa, mumuya, kwa kutulijisi, ome watamani. Elio, kushumpula uli mfogesu, ulileza, akumulumbaizia, hao tujisi, lutangalo. Hao tujesu lutangalo, jesu wakati ni uti lutangalo lwanu lusuri. Hele ikutari uzula uomi, waka sandula sandula, hele uzula uomi utamani. Watala abobo inga mwabona, yami na ari yeyo, mchalanga. Nino kupambuwa zenyo, kujivela ya kuhiyo wakulilemega. Wakuyeya kulinchijo, ya marwasi akuyeya, nino atubwani. Ashonta kuyo, akulanganya wakulemega. Kwa mizezo, cheji kwa nikisho ya Kristo, alimu njei, kani, iweresha malaiti. Yami na vyo ali oyu, welanga, mabana iutina, kulifuwa wangu, wenze kwa mzila e, na kulifuwa wangu, wenze kwa mzila e, utina ndalanga, jejo, akusuwa mena, jejo, akuyanisia jejo, kulifuwa wangu, uvikidwe, ikutosia, ufani, pere utina ndalanga, mzila e, kulifuwa wangu, akuyanisia iwangu, uvikidwe, Mwuzila eyo. Awo kega amba jesu wakati kumbwamutu ulanga mwanagasi. Kekumusugama wajitagale umambe angwe mumoyo wakwe. Mabona hao kuri huwa iwago koko vikidwe. Awo miyo yago kwa ibede. Ilo mpawanga tuatangala kambo kulibana baisho mezio. Ambungano mpati itamani iyaleza. Awo bajisi isho mezio ya Kristo mwini. Taigonji uwagiwa. Mbambubo, inyiga iye yakuti, kulisando kati, obu, mbomi, upi, dede kwa na mwini ndo kukoshi, sunu oyo waga mkide, gu, ii. Alimwe, tewa tela wa saikatriji, lamiga ii, magumi wa tatu, ayusane, ya wamena, tanakwewe depe, tananyi depe, mbomi kwa we waonsi, musindi mboto logo, bantuwa we, mana Kristo, wawishi, mbadogota, elio, wagali, kapagumi kwa we, uli Kristo, naga jile mwanini. Hawa ntizi, jaga jita, wabawu mkwa kumasena elio maligilo, wabasiga, ubusena, wakoleji ogo, wabali kuyisha, lino dogota, wasakatriji ogo ya, wakala, wamba ula, ulingu elio kati, jivu pandura kuti, tunami ntua, umulambe, wakati, tagwe, nejiba hindi ya mwe, mwomi wangu, wawansi, jivu wamba kuti, tunami te, ajago nywa jishonto, nanka, igu wakupati, ne, kati, omu simbi, Chojizi, chole mungu indwa. Ino alo mungu ba, dogota osaikatriji, wakasumbanya mizezo ya musimbi. Usigila lino, wakaba movi ilogo, na movi avi ilogo. Usigila tojendi ilogo ba uwa, zina ya jeso. Yambwa, mungu shu iwagwe iwagwe. Alimi, nubaba, bawishi avanyina, tawajibwanzi nungu ba, umubona, ilimbi. Wakanyongana mungu ya iwagwe, hawa kwegi ei itopela, dungkwa, ugabunga, Balanganya, ikusiriga, jagulebuga, kubambo, ikakuti. Mwaka kusia, niye yawe uswa, uli Kristo, uya, uli jejo oyo. Dogota, wasaikatriji, chagali wenzia, miye yawe. Eyo, chejo, kukuliwano, ikumojino ukusia, mizezo yago, akuye yawago ikuswa, uzintu yanyiga, usigila zintu, yaleza, ezio zitamani. Kakela ago, kegambo, ugamba uga. Kunyona weya, weya kulijatala maningi, asibotu maningi. Akusena owa Kristo, kabede usigila. Wasanduka, hao mizesu yagu, itamigizia uzintu. Ezio, zili atala. Lino pele ume umusena owa mbi, usiga umusimbi. Kaya kut inga, wanywa musamu. Ugola, kukumbwa, indi, masimpe vome, uga, usampa uge delogo. Uye mshogo wabome, usigila, galali jaeni, ugonywa, musamu ugola. Asintu zionsi. Lino, heleza, mubu kubi uwawe, upati. Wamugo awantu, wakalamba untu. Kuba mzila eyo, Nyaga liyanda muntu iguba. Lino, wakapanga muntu buti iwapa nyota. Keno mwona, Davida awa, yati, muntu wangu, usuwane nanduwe. Oh, liyanda eyo. Muli, mumanyiga, mayumu. Ogo utawe, manzi. Amuyeweyo, yati, muntu wangu, usuwame nalogo. Eleza, nisuwame nanduwe. Muli, tindagali mwenyiga ogo kwa atale manzi. Wele de ujana manzi. Na uloba, utu wangu usuga menanduwe. Inoleza oga panga mtu ujisi inyota. Eyo tibela ya mtu isi. Usuga menagwa we. Hele leza oga panga usuga ma. Momontu uteti. Kano usuga menaleza. Hao devilosi. Wagu sandra sandra. Agubamba. Usuga mena. Wami wawi. Kamba kanyiga. Sena majuhwa. Iusuga ma. Uli momontu. Pabonaleza. Kamba leza. Wagabamba mtu. Usuga ma. Usuga menaleza. Arimi nguni umui wanu ujisi. Yamba. Gunaunga. Wabamani nilogo. Mwuri igulila. Usula utondozia. Kintu ejo. Jilelega dwe. Jago suga mina. Hinda kusolo kukutia. Jejo uberesha. Jago nywa. Akukweba. A televisioni. Akuzuza. Akulele mega umui. Akulibotezia. Mumisalo. Usula kukutia jimu. Ejo jago nareza. Ejo leza. Chagavika manindwe uti. Kajino suga mina ngwe. Limu sofazia. Iga sensa. Akuleza. Chagavika manindwe. Yede utambola. Muu ya wawe. Harimi ulimu yinyigizia. Antuamwe. Azintu. Yanyiga. Walo tazi kuti. Taziga kuti pe. Awa keda ambo. Yatendega kisto. Kubongo bago. Utubaula. Kugamba kazintu. Mugienda muzila. Muziita. Anyiga. Ilimugu ulija. Igu pati. Mugu sandula sandula. Agasugu wanana. Mulijabo. Amilandu ilimu nyiga. Nzila mboibede. Kugamba kutu sandula sandula. Kintu jijonya leza. Chaga kupa. Agusola. Ujikutia uveresia iwobi iwanyiga. Kweza mwoyo salo oi ulelegedwe. Uleza wakavikila kusugama. Umontu wago uguita hao. Ujikutia uveresia na itu kilabu. Usenabomwe tayikambi ujisi. Ugujiswa mutwe jifumo itabela. Hao yogweza ii jipagete. Jabugogo agunka ungande yago. Ukala ansi agujinywa. Usola kukutia kusugamena ogo. Wabunaleza liza. Wakavika umontu iwago. Uno soga minangwe. Agweza tombele jovlosi. Yagusula kukutia ii. Usuga mina. Ogo leza. Kwa gabika. Mwinduwe. Uno soga minangwe. Mbaboti. Mbaboja. Utambula jintu yiri yonsi. Kita. Kwa anda nisigwa utamani. Igusula kukutu waleza. Singuzi yonsi. Igagwe. Agu pangila. Usuga minangwe. Lino Davida wakalipa mwini. Agoti. Utubangu. Kula suga ma. Mwiliguti. Dagari mwinjiga njomu. Ogo kutakwe maazi. Yisuga minanduwe, oleza. Hawa we, Davida wakati, lagubona, kumusena kwego kusalala. Hawa kutu wangu, kusuga mina ingu ezio. Hawa we, olo, berwa andano. Eyo, kijibamba zintu, kwa andano, kusuga ma ogoleza. Paga kupa, kutegwa, okukutia, kuberesia, manzi. Ambole kulindime, yonsi, na musuga ma, wole, musomi uswa. Kutusensa, kawomi, jawo yo, kakutawe imari. Kakutawe ulo, kuliga sensa, kajugede, munganda yaliza, mamonzi wa Davida. Kuliga sensa, ago, kumusugamena, nichoveni, kogali, mutasoli, usandula sandula, kuinda, musola, kwamba kuti, njo kutia, kuinda uunya, njo kutia, kuinda, uguba ajindi, ya kusibana, amusindi oyu. Yo sobele na kuzwa, anini usia, munumi wangu, njo unka usia, muga intu wangu buyo, ulimugulundiga buyo. Lubeta, yewa ati, kakutide, mungasu, renamo, tayigambi. Guleza uverega anduwe, leza kasola, uguleta wajendeja mwe. Kabela uweza mwazezo wa diabolosi, agule anguo, helio njenzila usu, mabola, obuluku, marbola, obum, obu, tabulibumi, galo nduku, kamba ulumbu, wajibi, nduku, perejipego, jareza, bumi utamani, ulibabu. Bayo butambula. Oh, utajengwi. Hawo, Diablos ujisi inzila embe. Ujisi buyo, kaini ganini. Nibuga, ulijayaji. Diablosi ujisi inzila embe. Ya kusandula sandula. Kwenze, ya kwa amba inga wati ee senyi mwesu branamo sehwevi seomenjuga higo semosia mwami wangu na mwaka itu wangu diyo diyo jita ndapona kumi buwatu hele diabolosi mwagaji sandra sandra ejo lagule gala uye ukutia manjezezi ago ajisi mlandu ikuti uunke ugasangane mbungano ikutegwa waliga botu ejo ilovide ogo kusandula sandula togonji ujana ukutila inda usangana mbungano ye ubabuyo aguyeya magani abu pampu hele towa kutili kusigila uamuzive mwiliku jachirwa kwa sivi ijiago ogo mubusio kwa jivi kobambwa alimi kwa jisi olo lutuanano ilubotu lalumono lutontola lutamani luteli antuomwe angwe indolumono valiza Rinda kumbisha onsi obusalazio ibuntu iwago kumbamba jirenge jipya mwini Kristo Jesu kusangana mbungano kagwaji jiti pepe mnene ogo kusandra sandra buyo gambo gani ikutina javulosi tagwengi ugutola uzintu ejo kuyo kutola ulijeji imbi pere itakutili ulijejo itasigi ulozibo wajianza jaga indi ya kuzerura kupya Uzerulwa kwa muwe waleza utamani Jindi mtu iwa waleza Jigamantana anto omwe Kabela mwaba omwe Davido awalu Mutemba uzio Muguba ii Sigani amuhini Umusanza bayaveresha Matanga ababwa mamusogwe Uganda ibanyama batia Zindi singi alimwe Mwafuriga Ndagajibwana ejo Jindi ibanyama batia Bataliga Ubaliga ibabwa mamusogwe Balabaluma, aliwa jisimeno, agumbele, abosia, maningi, alimi, bala, yuvinida, maningi, mulijivi, bala yuba, mjisaga, ugufumpira, munyama, unini, dia, bainka, gogo, muwo, kwa utosia, ikutegwa, batagwangi, ikusiba, kwa abede, winda, umuema. Walo, bala yutuga, ya kubenda nchoveni, agufumpira, kitu yeneni, ujiza paula, mutubela. Eonjenzula, ijibi, mojita. Jigutola kusena kutelede jindu wa ya kuti yebo njosola iwoyo wanini wajeji tegasaburwi ulijeji ndi tabakaji sibi ijintu ijatizi antijo eji ejo utapenji uliriso ibona gonsi igulangirilo alimujivi jile kumoliango wajenjela jio kupirugira inampawozi ndi zimwe jindi mnyama tia onini Awempa, ndiza tindizimwe, balaba wempa, tindizimwe, antangalala, ndiza, iuta, banyamona maningi, iwa, lansila ansi, uwa wempa, antangalala, aguzomana ituli, yonsi. Ayemindiza, pao yomu wempa, aguzapaola, miambi ipati, maswanino, agusule awa, ogo, uyagumusizi ansi, pao, tajigwanzi, igusuza, tagwanzi, uligwasya. Pera zindizimwe, ulasotoga mojolo, maningi, pao. Mujatila, ujimono, akusomana ipuli jipati, ikuswa, ulingwe, mwuri obo, obo mwuga, pasotoga huyo, akumugwe mpa, uliwa la mwini, alinguo, akusomana ituli. Dizo ya wintia insingwa, impati, yabulo ili, wameni wakwe, umujata, wakampango, uzapula ituli. Jones elio, mwambana oi mwanini, mwujate, pasotoga, akususa, yanguzu mwuri, mwari wanzia, alimi, jintu itanzi, mwanizi, Wabasia, ibawa, agubajenga. Ibawa wabayo anda, jitu jemwe jimbe, edu walo katuza. Nizuguti, tajigabi, pele anini huyo, usigila wababwa, mwamani na huyo, iuja umbi, wayo, mutandanya chobeni. Edu ulaunka, janguzu huyo mburi, mwabansia, lino mwubwa mufimi, jizibirene, abanyama watia, jizibirene amejitu yabu, ili utina, mwanangisia, ukumwa uti mwanyama, jia, wabansia usiga. Umanzi, mwesu, ulagwanzia, ubukurusia, munga kwaru. Hele kutina, takwanzi kusiga. Umanzi, wanyonyoga, hele kutina wakanzia, kusiga umanzi inga. Umutabela, kusubabonsi, kabela, yosumanana, uyo, kwenda, uyo unka, ugalonga, uyo kasabuga, unzila ei, kabela, uyo jogela, unzila ei, uyo jogela, unzila ei, uyo selemugela, mugalonga, akwenda. Walo usala, ikujanga, wagwa. Dinu udavida wakati, mbalinsia, Mwifuge mbela maanzi ya kukalonga mbubwanya ibuntu wangu Usuwa menandui Oleza Baba yaswa Ibaba Bakihena Katandanya umi Wano walo yanda hiyo kumutantamana kuswa kumwembezi lomwe elyo walakachata akusamana walela ikuswa awa ikwana muganwa ikuswa awa kukukeresha kususa eno tabida wakati kumulinsia mwikugembela manzi au galonga oo wede ujana galonga kamanzi nape waloba lezo legela obo buwe ikuntu bweso teno kaya sudwe ikutinanda kwanzia iyo kujana galonga kamanzi ibabwa bewa nijata ya kupambana pere kutinanda kwanzia buyo kujana galonga ikabu kamanzi oo lezo mwenye mwamu ni dia ulizi kuti ni lolondo ku na galonga kamanzi karimi Davida wakati mwanya mburi mwanyama tia oyo mwazi kuti nduku na pe kalunga kamanzi yu njenzela ibuntu wangu mwabusuga mina nduwe ndede kukujana na pe kuloba oo kuti na tawanzi ya buyo kusiga mwuku oyo omumi walayo walwe abakwa inzala anyota ya bulumami kambo wayo kutusigwa hawe kuti ogo buve kuyanda wambungano ee jukumojino hawe kuti kuyandisia iwanu kunyanwe iuswa kusintu ya njiga makakasi ya njiga na munganda yago ikuti musala sigwe na ni plasi yago ilimenwe insagu na kufumbwa majinga java hakuwe kuti kuhuluge kulidesa oo mami kuya waruyandu wago mbubotu logo kulindime kuinda bumi bonsi mtu wangu kutuga minanduwe mbuli kuti lagali mbunyiga ndumu ambuli nsio mwifuwe mbelo manzi agu galonga mtu wangu kwede kukujana na pe kuloba jindi prena mtobe nengo ya siga mbusena obo tugamu tunini pezilingwa satongo mene kiologelo kumili angu kwe mpana bonsi kuyoba mbwa kabela pana kristo bayoba pana kristo ino iyoba yega sena kwayo amba urwa wonsi kunyiga jindi munga yabantu ayemui jeno sugamina leza mujianza eyo woya waru ya ndo wago buwatu maniji kulindime o mwami winda bumi atugombe tata wesu ulelewitwe aleza mburi watu wola kulindwe ino mkujala wa mwombe oi mwanini palomba abo balimu kufanjala anyota tajanwe mwunganu eyi nini jikumojino muri utanabede hawe kutibawami kanabazi walombe awasimbi sunu mu kunsi kejiruli awa anzi na kumba wabanga baba hawe kuti kawe magani mabotu hawe kuti uli jintu yomwe eyo eyo jibabamba usugamina jintu yomwe oo kutakarila kulibobo wabamba kuti jiyakuba jindi muri eji kutakarila jindi ya kunyongana ya mwakwabi agati kamasi o utina kawazia wiyo guza ilagalaga ejo janguru tinji ilagalaga ya mabomba manji ilagalaga ya zintu ezio aujisandulo iguba ilagalaga ya bululami ugaliza kawosuga ya bululami yobola karijisi ikupanya mababa agwe alime indi Israeli niyaga mengwa kawabana kakasialwa hao dalomba tata kuti uwike kugama ogo mwamiyo Yesu kunu kuteti tawe ukutila kuligonse uiniga kitabuyo ukuhuma wamulonga wago omami legela wizi wite kuruzi kujipata ata togomba musina ya Kristo ya ujendi kutukatamide mtu Yesu tariku siya mwungano kumajino kutina umwe inga watambiga janzari ya kwe kwamba mwesu omwe mberi waliko mbela lino ujini mwesu na hiyo andime natulanga leza akulongesi mwesu njenda Kristo nila kusugamina mwumwe wangu mbulibabu ya yungwa ya wakatala logo kuka awa kutamani siya mzila eyi amuzila eyo njenda kupa akusugamina ileza kundigo mbela mwesu novemberi samala leza akulongesi mjizi leza akulongesi omulindu alimaleza akulongesi mwesu umombi tambika chanza yago kwamba kuti kundigo mbela mburi leza akulongesi omujizi ya umeombe ilino akutana wawuyo ujala tambika janzari yako akuti kundigo mbela leza akulongesi omulindu nichobeni ndajanda ambebo leza akulongesi mujizi usule oguya atu jongo za manzi ago ayo begana oleza kundi jitia kuziba kuti ni mtu uwampeme ulabu chola ule ikuti tandisi jeni jeni ezi tandisi nini ya wami nasi ya kutusuga ito ndi ka mkutamani pele nilegele nivebo wabu oleza kuteti kutubu wangu kusugamine nduwe maningi kuteti kajiandi unywa ilimbi utakweba limbi utabe jarimbi utajino jita ajibi legela kuyandi soka ngu uvikwe kuzintu zilatala ulipa kulindimi oleza mburi mwetamika janza ili angu leza kulongeji ayebo 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 leza kulongeji tata ulalibona janza liyaku masimpe ileza uliwa kuhonsi leza akulongeji ujamba buyo yonyarino ujindi no kede alia uliambile la buyo yutimami kwa vika kusugama ogo manindime ganige zena manijis eji dokuti tamgastigi ulileza ujintu yiri yonsi itasigi ulijejo za ogo kusugamina kusagane jaguti jaguti ito ya mwe kusugamina ileza uwanyo mbali mnyama tia mjete manini tainga mwye yelo uweaswa limungu kwa walo kalonga amangi nanduku harimi welede tainga mbwana ganusia mutwe wabwe manini helio ya mwanakijia walo mwanakijia mwa uloa ulagela ansi wede usiga ugalonga agwa kamanzi wede ujijita tabata kanini barigo ansi gatuku gonsi kanini utosia ulinkago wede kubagago seno ulasuga minareza davida wakati eo njenzila ikusuga mena iwangu wangu wangu mbago vede leza ndedebo yo kuba ankugo na te njoloba ndiandabo harimi voya abubo iwago kulindime jindi nabu kwa ibushu iwago iguwana bumi iwangu babuendela na ajiri yago chibotu kulindime kuinda zionsi nitu zionsi zimbi bumi bonsi ibumbi azintu zionsi voya abubo tu iwago kuliambilo sibi yago rino mburi mbatu gomba rino mami wabo na manzo ulibazi bantu elu dalomba kuti kujatile sibi yonsi lengo mulimbabo kusugama ogo pati vola vola ogo kobayanda miyo yabo ikwide inzala mutuwa umwi mungiga sunu daya jeji isi yesu yaga sondoka kambo pamisalo oreza kitegutegu matelevijini kwanu toka ili kwa tombe akungwa kajitola kwa sisi kwa tatu na wanei kwa saikatriki kubika Elvis Presley Asprini Halimi Aatha Godfrey Abanji Aba Ambi yagaya utulurwa mwigi ya inda winda uli oyu mwugwe za tuambo waku New York uteti la waswaya akuziba uti kwa sisi kwa saikatriki uli umwe umwe ikusola kuleta inyiga ee ansi uwesena wakutana ikubi watombe kubiabi watu nchimwa abanagazi mtu kwa kwa abo alumi wabasondoka kwenjira masena akukwa pela zisani zibiabi ikutigaba sama akupagamana mwami ikuti oyo munga jitani muba uba utawa nkwaya omya munga kwa kwa mwabili wakwe mwanini ulura kitwe zisani ziwaniga zisapi hao mtu oyu ulimubia holo jikumwa jino mwuzwa kuti usola kukutia kusugama ogoleza waka mupa kusugami nangwe ulileza usola kukutia uvelesia buve wanyiga mtu yanyiga kwa lomba leza kuti mwuzula imwi na imbi tandizi inzila pere yela kuti yele de uwa wola eri kata kuliwa kubavita alimi watamika manza abo kubapa mami jintu ejo mumoyo wawo ejo tuwabulite ogo kusugama ulele kete akunyotoko sunu winda uburosigwa wamuwa ya usalala wa ukumpa mwuntu iwabo akuwapa ejo tobayanda na jiromba musina ya Kristo amen.
A land beyond the river that we cross as we forever, and we only reach that shore by faith in Christ. Oh, one by one we'll gain the portal.
Ino amu ingungu ni ya batete ete logo eno.
Don't you hear the bells now ring? Don't you hear the angels? That's when all blends to one. The glory has
Mama yangu mwenda, tamika janza yako. Alumbwa mami, lino, tamikizia. Honya atala, usugana manza, amatuwa mwe, uli musiri yako. Wamba, leza, akulongeji.
Sure, we're citizens of the kingdom. That's a glory, hallelujah, jubilee.
Ninatata tambla nyuu ya Yesu na ugomba Yesu mulimboki chitula mulindwe alimi tutandila ugombela ibana bajiswa ino twagomba kuti muya wago utuhunikile kutegwa tukonge ugomba mpailo orutomo ulibabo bali mugobola wola ili kujipa tata kambo kwa jilomba musinari ya Kristo. Amen. Ina bajiswa wabungenwe mtunguluga ipailo kulindi tutuwananika akukomba ambapo inga tuwagotewa kumukwasya tuwamaisya usuangana inga makala kwa meni atobe ari kumi kumi awasani kutupa kutupa mwijizi geti waguti hao ulandi indira ikukomana junza. Swing low, sweet chariot.
thee, O shepherd. Hail thee, O
Mugasu, Craigie, Mugasu, Jenny, Yons, the Amwali Atala, Gomba Tome, Agarasi, Pamivano, Mugasu, Johnny, Humba one Oyo, Uyanda Wola, Wola, Choveni, Ambe. Yen di toye ya kuja tibisya, tintu ezio, obo, baziri zipati, azibotu, o, wakasi mpe, kulindi suwe, saa, tajigabi jendi, kibotu logo ogu ya, imusirisi mupati, pali rino, walo uyanda kukwanya majistwa, hawa pengede, walo uyanda uwamba, avo, bagatede, iguba, bayomo, walo uyanda uwamba, avo, pengede, kubagabotu, lino, katuotamige, lino, mubushu, iwagwe, mburi, Watu tulira kulumba izia iwawe. Oh, yo omusilisi mupati. Mio Yesu, la pingana wapati. Tularila muli mberere jago. Hilo tuwa mwa. Muu ya wago. Babuenda ujoga. Kulingiswe. Mberere jangu. Zirisi ijiri yangu. Alimi, tulagwenda kongolola. Kulumba izia iwago. Tulagwenda kumaga. Mungusu wago. Kambo, karutangalo. Tulagwenda utundizia. Kuli wagwestu. Kulinduwe, kambo, sabu yanda, agwonsi, ulimanindiswe. Utubwesu wonsi, mizezo, amubiri, zamu yanda mwami. Dino tolomba oleza kuti, utupejeji, jisagene, ajisagene, ilogo, ya kusumanana, agwe kuti, ya kasimpe logo, kulindiswe, ya kuti inyiga, yoya bala, na mkuba wayo wonsi, pao, kawajigabi edembi, miyeyo, yanjiyo, yoya balila, mungu tamani. Jaga jisi matarigilo ino abogeguti iwe ama gorelo. Agwalo tulizi iyo jita. Arino tolomba leza mbulimbo vana bago ayuki awa bamba pambere hiyo. Yaumwe awamwe musina yama mikesu. Ulenga uga ogo ulimubiri wesu. Wajitua wenda ujibi jaga indi. Uye wanjiga mubiri wesu ukwiga. Ulenda leze gwalogo, ulisinkondo, oosi, kambo, ulimujibi, ilio, kwamba kutibaibili, ya tulungu ida, antangala kuti, imu ya salala, ulagwasia, kompamizisu, ankomberesio. Alimi tuwabola, ulinduwe, tata, jikumojino, jabu wambe, katushamede kuti, ula tukombereze ya lino ikutimbole motuliamba zibi Yesu aburubi zibi Yesu akuyandisha Yesu kambo kanduwe iyo Yesu ili mkupa inzala iwagabo tu kutegwa tukonji uberega akujitamimo yoyo mkwayanda kuti tujite kupa mwami mwuri mwalu wago mwawuka kumbere unaniga labola kebi kamanza abarwasi akuwe kuti muya uwori kubaponya tulamba eji kuba kuinda mwuri Yesu mwami Yesu dino omalu warombwa utalige awa akubola buyo atala eni yose angwe mpailo lino kuyabu jasya kuimba rwa imusirisi mpati yose amwimbe yabu tetete. Leolo biji, oimajizi, kraigi, nyajungwa, jimo jago, majizi, kraigi, ikuti, wakaji swalogo, wakede kuswa, dino langa, ulale omia, mulugula olo, wakakedega, amulimi wago, awa, ugambo la Kristo, jijintu chijonya, kwa iminina, majizi, kraigi, jijintu jirike, jikonzia, ugwasia dino, elombole mulanda waleza, akuziba kuti, tulagu yanda, amugesu kreigi awa toansi sebukuno kumbungano elio paulumba nirimo yanu monugula agatigabantu bana India elu wapa wala rino eji ibadela ikumajino awa musisi paingwi oyo umuimu pati elu ujita upandura ogo yogupa umui eji yareza ilabosha winda cheba ya mabemba ovilo inga waenda kuseluga akumukisha utabi ajumhule yomai ya kusumbawusia mujizi kreigi mwribu yo, jivotu, mwesu neveyo, wayawu nanigi. Oyandwa tato wakujulu, woy mga intu wa mungu tausi, basi kutunturiga, ulali omia mulugula rupia, abu, pama India, abatasandu gide, usola waleta, lindwe, elio. Naimigila awa, ajipairo, inini, sunu. O tato slusi, mwrindiswe, amanza, esu, babi kidwe, alingwe, mwri jitondezio, ushoma kuti baibere, nijiri, Liando Raleza, Lutagagirui. Tavika manza arengwe. Leza kurangeji, mujizi, mga intuwa mgesu, George Kioveni, ulimuji badela jipati, jagarwasi, jagu notoni, mwrasileo, ulindi nye, na mliwa mbira yuguswaya, yobabona, animi, mga Kioveni, oyo, wakajisi kurengi, ya mwita, banyina, ziala, barigabo tu, abobo, tulumbete, ulijeju. Ina ulindi nye buyo, nubantu wajisidwe, anumali uyanda, ugomberwa, Yenda kwa mbajeji, ijibuyo linini, elu kwa mga anini, ele jintu yomuibuyo, jinini, ujatikizia kupanese kwa, wabuleza, oo, jintu, jibuwa tulogo, elu, tuba uba ilogo, ugu, usiga, utina wabweza, uyo, ulanganya ululeme, ulinkugo, wabona ino jirengano kendaka jisi alimui wajipandula mumbungano okuno jare kuchatizia manzi mulajia ejo jamu galili ulubasu galumwesi amulonga gawunka kujoga munzila eyo gabela gonsi ganchijo gakungululwa monyamuya mukanada yakulondoka buyo alimi mulonga una kachikachwani lenda utoje uti musena wakumbo alimi na mutitima wakali ulubasu olo mukusena ibumbi ganjilo alimi wakali utantola aunga takuba ajanda kuchoka ikuswa kasuba kalimweka ganjila monya omya kachana jukumpo yaka indi zintu yonsi yakulondoka buyo muli Mwaja wali kwanja ikuba, akujincha, mwani mwangu, mbubanya. Mwami, wakai wanuna awa, wiki zicho hantu ziainda ejo ya kujita, kutweluka, asimwezimbe, kukatalika ikuba, jilongezio jipati manigi. Elio inga, kwa gombela, ibantu ibambi. Elio linu, ajibombiri, zilengano, njigamana, wakasi takuti, zilengano, ajibu, lutanzi, kukutalika, hao, jindi ibantu, kakubawala, kakusanguna, mwiyopana, umboni, eno, lino, Kagambo, onya wo, iguti iguti. Kataka komeze kwa antomwe, mabona, kribana buyo, ogunu antomwe, ya guti. Kataka komeze kwa antomwe, ako kagambo, yomutazi, yomani ziguti, gya guyanda, igukwima akuzela inswi, kazimi zimbi, walo ejo, yeji gusia. Kukasa biyo walo, mwenyoga buyo, mabona, utina ulandi andebo, damu yanda, mabona ejo. Mabola guno alimu e, iguti iguti, na, maliganda wamba, malaiti, anu, inga, imapenga, nita, iguti, bola, ujijite, jisole, aliguti no, tinda kwanzia inga, daita mugesu, brodi, abo wampao, tuvuyo na jitujumwe, nyomonisi, malaitile ayo, mabona ejo, da janiga, janiga, agatiganu, kubusena umi, wambi, waniga uba, Jande, jindi tuwa, lino tu, obo mumi, gobu pangi, mudime so, asala luga, a blue, mabona, obo, mumi buyo, gobu pangi, tatugonji, ujincha obo, mukanada, jindi nagasiga ogwe, mwini, jagamambia ejo, jagajitiga, togajisiva ntu, bari hiulu, zishonto, kubusena, pere, bagari, utandia guba, bangirigeni, a baptisti, abamwe bambi, abo, bagwa silisya, Muswangano wangu, watu wa Pentecoste, bagandika kwa jakumanina, abo mpao, pele, ejo, ilikabotu, nda uti, nda bayanda, mwabonya buyo, mwabona, pele omu ya usiku obo, mwanagasi okatiga ujikuwembele, mutanzi, muswangano animi wakari moku, tandisina, chindijina kubuti, mulibuyo, mulindu, oyo ubola, uno, watu wako mbela, kakajita, musolela ujikuwembele, taka kwenzia usiba, mumuni, wasigati, uzwa, umadima, wakari wabo, Kwa miaga, ilo, kei kwi aya, kekombela, mwanakasi oyo, meso agwe akajuga, ajibumbiri. Awo kasalemuga, akujana, taipi, writer, akutaipa, bumboni wakwe, kulindime. Wakatobelo, kuindamo, wakali musonko mwini oyo, wakali chobeni, mwindu mwini uno, wakabola kuno, usokomberwa, kaindi kakainda, ujatikisha mwana mwini, watakali, kwa ambagula, takali, mjisi oyo mwana, alia, ajibumbiri, ndi akuti. Wali utandila o inga damba miaga ili rusei na kwami ya kukwamena. Takari kuwanzia, takazi, naiba bala yomwe, takari kuwanzia, wamba, wansi, takari kuwanzia, mufwa, jintu, naiba yomwe, takajita, wakazialwa, bobo, wakutakwe, mufwa, wakutakwe, mwambo, kutaweni, baimigil au, akulila, akulumbaizia, mwami, akuwanzia, mufwa, jintu, jiri yonsi, akususa, ajo mbili, igatangala. Kutawela ukasiga, wali mwana wali, ukanyuga, wamiaga ya uwamena, ikatibe turupu. Di, wakakwasia umaleta ujibombiri, abalu miguwa wilo, wakali, mwove, mwulibobu, mwabona, indiezia, idisi, raiti manini, ejo, lagaleta jintu ejo, jinini oguya. Wakujindi, ndagari kukomba, wakati, wendi selusia, yesu, wandiponya, gano jita, zi, jita, umuselusia, alimwe, jini nagajita, wagenda, uselemuga, Winda omwe, kamuka, mulibobu, kanumbazi ya leza wongolola, wenda atala ansi, mustena obo, mulibobu, eri wantu, takatandila, iwizuga, mupunga, mulibobu. Kao ugasiga, sintunda, tunda, hati kusule ya kwe, wadimuna katolika, mwini, kutoka ambirwa, kala shoma, mkupanese kwa, lino, ulindi nye, nabantu wa katolika. Ta kwe, jagumurwana, ejo, jirigabotu, mwabona. Hele, kala shoma, muli, musimumga, kasimizimbi, nyomobona elu elu ndagati ino langa mulambe tatushome mukupanisegwa munjila eyo tatushome mukukuma zibumbwa tulashoma kuti tuli kuluziya waleza vana balombe abasimbi iwaleza wabona alimwi muuya waleza uli mulindiswe alimi ndagati ino njeyo inzila watikushoma hawa wakasiya ambali yesu wakasiya ambali kuzwa wamwe habera wakali samu yekayinkwi alya eyo wakati wakalangalanga mijelo kabelo wakanyina mijelo kabela wakati tawe muntu uyoya kuswa ulinduwe ikuswa walionse wakasimanana kuswa ino kuswa wakathobela jindi ni wakayinda ambali elyo samu yekali kuyuminina petro wakati ba nyomwezi petro petro ombwakapeti wa wakati ba langa kusamu wakalilanga awo jesu wakati ambe alushomo mwelileza amboti na mwambira tundu eli kuti kusiyuga wakutasamba kusiya pele kushoma kuti ejo chomwamba jiyojitiga niyojitambula ejo chomwamba ndakati wajiwa ejo na iya yendi makomba amuchome kuti matambula ejo chomalomba muyojipegwa ndakati mwabona sebo kamana kutambula muya waliza ino liza wakapanganyika kuswa kuli jakataliko ndi jiliyakwe buyo wakalenga buyo viyakwe mbulenge abobo wakaliyamba buyo kapela inyika yakalengwa kambo akali jintu mizeso yaliza umoyo wakwe wakayamba buyo pawo yakalengwa wakalijilenga ndakati pawo kuti na tujisi zoi bomi waliza mulindiswe tuba bana baliza abalengi panini ndakati kambo wakati kuhumba chomwamba amujishome ejo chomwamba muyojipegwa walowo ndakajibona ejo lindi zinji ndakalikwamba zinthu ejo ndinakasola kuye wangu hele ndakasiyamba nikuba ele ndakabowola kujana kuti ndikajitika moponya munzira eyo ingandati teye ndakajika nzira ikujitika munzira eyo esi ndakajitika nikuba ndakali jambi ndikale ndakayeya lindila anini abobo ndakati yebo wabona yendi pakanana jinthu jiliyonse kuti na jinthu yemwe jilisimphidwe kulendiswe tatweredwe kuyamba kusikila twajishoma pawo jindi twajishoma twajamba pawo elyo ijwi liyakulenga lilayuthuka cibera jaleza mwabona ponya lilalenga ngati ndankhwa ndakabikha mabopo angu ali nguwe kamukombela kumudziwa kuti wakali mnakatholika ndakati ino ulindira buyo kuna masiku jindi wonkha umudzi waliange katambukanini mulibopo ukangisya balekele banyoko bacijithe ukakosola ilo mphawo chiunza masiku tina kala tatendali kumainchi kotatwi kwakuti ndili musinsimi mubeji kaka josye akukaletha ikatambo kakwanya ukakakosole akuzoka pikha athala awa ndakamala kuswa ndakayeya ino ndambanzi ino ndambanzi inakuti ndikwapa kujana kuthongo amwe awo nyomwabona ndakayeya pere kuti naleza wajamba kambo sezi ikuti ndindajamba abobo ndiyacisiya buyo topeni mbuli bobo wamuleka asumanani usiku pakathopela kakali kalamfu kuthandira bobo mwabona awo pachipede abobo pakathopela kachontho kuzi oyo wakali musankhwa munini wakanjira kajisi mtunda nini usule iliyakwe wakasika mulendo lulamfu mbulilo wakali inkhamu nini yonse yabana katholika bakali bana french walo bana canada bakasikidi alimwi bakaputulwa akuzuzikwa muya osalala okwiya mwabona pawo mulombe oyu munini wakalengeresya kuboko ansi mbuli bobo tunda nini usule iliyakwe mulongwana munini loko kuthandira muli oyu wakayindamo elyo ndakaliyanda kumukombela ndakati oyandwa sawabona ejo tiyambira mulombe oyo umbi kuchatikisya jiwezo ijakwe chinini iyo mphawo mwabona basintunda anini tabakonji kunyamona mapopo abo muli bobo mwabona bachisi intunda chito chamwi chinjira kusule iliyapo awa wakati iye manane ngati tikonji kujoka elyo kachana kuti wakali kuzuliwa kumukwasi mujethe iloko ulale British Columbia mwabona takachisi mali najeya akupelesya kukhala wa mazuba ndakati ee leza kula kuponya oyandwa ndakamupukatha ndinota tandiyandi kwa kwamba chinthu chithauleme ndi yanda kwamba chileme nyomwabona elyo ndakali kukwambatsiride mulongana munini ajangali angu athala yanthunda eyo ati hawo yakamphika kulindime mbuli eyo intunda yakaswa kapela kwanza kwangu wakanjira mugati abobo jendi ndagalega kutaila ndagamalanga nesu awe manini againdi agabalama ndagati wajungwa ejo na wakati iye manane lajita ino ndagalanga kwaosi wakanyina tunda umwe uya ndagati tambika janzari yako iyo hawa wakamuka galiga potu kuyo konya kumbele ya punga obuya ilo oo ejo jagari kuyo oo tandisi zintu zingi ipati mwami wastu jaga jita Ibu siku abomi, wasimpe matui, wasi atambi, bohu. Ademi, unimusimu musimu, oyo munini. Wega muambira, unimuchemani, oyo kajisi, yejo, munizi. Wagabola atala, yego mbiri, yujaga bamba, bana komunisti. Kugweza, siyambio, muokuzwa, ujiambio, awogano, wagalolo la kagotu. Musimu munini, wakasiga, wakajisi, kioso zilampu, kia masusu, wajisi, usiu munini, wakali uwanega, utubuluga. Moku, laga, msololela, uyatala, ilu ndagati, uliwanya, mbili musimbi, munini, muna jeman, meso manini, lagari kutuba, ndagati, uliwanya mbili musimbi, munini, muna jeman, oyo, wagari mjeman, ndagati, mbanga yomono, laga sola, iwala, nagufwa, amateku, kazimuzimbe, ili oo, nyanda, jamanza, ndagati, uliwanya buyo, mbili musimbi, munini, muna jeman, ilu ndagati, Zenanduwe wawishi, wakati, iye manane, lakati, wajisinzi, kati, dima la Germany, lakati, tulibana Germany, wavilo, walo amaga intuwa kwe, wavilo, ee musisimi mwenini, mwana Germany, bubwanya, kioso sinini, kasingelela usile yewe, mwaliwabu, oo, lakaye, mwami utina, nwajijita, hivyo aluo, mwawana, ino, chinzi, lakaye, ino, mevo, ikuti, ndakwanzia, undipabuyo, lishomo, olo, Iku sababu ti, yoba mwenzila eyo. Ndakonzio, ujikanana, alimenda shama, yoyitiga, hele lutanzi. Yede ujitiga, awa, lutanzi. Mabona, ababo, lagamujata, aruetelero, loonsi, duena kwenzia, ajintu. Inini, edo, lagamuleta atala. Mulibobo, paonda gati, saa, wabona jintu, ili jonsi, pepe mnene, gati, tanabona, oo, peigu ti, wa, ndiza, taga, wanipe. Tandisi, ulangu wajini ikuswa. Nagari kubona, kabela, ndiza, tagwe, meso, agwe, manini. Mbolibuyo, zigoto, zinini, zituba, alingao, mbolibobo. Edi wabobo, lagamu jata, mtu manini, mbolibobo, akumuga mbela. Kao wagari, umetamweta, jindi, indaga, mulegesia, ndagati. Sena okwanzia, kubona, oyandwa, gati ii, mnene, kao wakatariga, umetamweta, nisozi, ninini, baimbole mugila, amasaya agwe, manini. Mtu mwenini huyo, utandela, mburi oyo. Dagati, zena wapona uchopeni. Wakati, iye mwenane. Dagati, ino wola, kuno. Aho, pebede, akubika, mwenu wago, ampema yangu. Kongoyu, wagabola. Kamweta mweta, mburi obu. Akunga atala, akubika, mwenu wago, ampema yangu. Dagati, ilionga yo minwe, njejisi. Wakati, ujisi yosanwe. Aho bawisi, bagari ahwi, uisuga. Dagati, ino ambanzi, oyandwa, minwe. Iliongae, wakati, ujisibu yo omwe lino, elo mwoyo, magabete, moku, ya kumani nina, wakatambula kukubwana iwagwe. Oh, walo, mwatulogo, ki, utandida, utashomwa. Pelebenzuma, wanda, dila joga, tunumasigu, utina, tegwa jita, ndiza mtondo, utabela, mutaulubi, mswangano, wesu, unori, muindiana, polisi. Ikutariga eno, amalange, lijisigi, tiyamwe, chayanda uganana, umbungano, walo, mulumbe, asu indi. Tulimamani no, nobantu, amalange, makuo, aya, asiproni, amatonado, atakalina, idwe. Amalange, nisusumo, yanyiga, zintu yonsi, masi onsi, alimugwesu, alimugwamba wala, yomabambe, aya, akujea, zibanyo, anguzu, yampi. Kejo, chaveni, diabolosi, chayanda, uzirundika kuyo, atala awa kutegwa, tugonzie, unyanyo na jintu, jonsi, ejo, chejo, chaveni, chayanda, mwabona, oo, tukede, atala, ya mululi, omusili, kabela, yuzi, ili umamanino, ejo, cheganana, umojino, vumi, oo, uyanda ula, obo, amoy wago onsi, tegonzia, yutina wa ambila watu, jintu zingilogo, balanyongana, alimuinga, Tewa kwanzia, kusiba ejo, kwa mba wala pao, yomawana, giri, togonzi, kwa mba wala kubantu, kitu yomwe woyo, kujindi yomwe, ninzila imbotu maningi, yagu, jijana, ilo, sejisi woyo, ndiza muswangan omwe, kujindi, ajindi, ato omwe, andinye, ejo, segonzi, umambila, mulimwe anda, nyomawana, Pao, mlanyongana jindi ya mwambila zintu, zingi logo. Pele eji ntu ya mwai, amu yeye, mwajini, amu yanda ulebumbi. Oh, amu kwime, amu usukamene, amu sumanane buyo kusiga. Kuli mbobo, mutalegele jintu, kwima, mwanzilanu. Amu yanda ule, ilumani, gajitejejo, mwuri, mbatuzwa, tede, kujitanzi. Kutela, zinari ya Yesu. Uwa ya kugana kumatende agwe mwami owami kujulu kio msamiga mshini jindi rwendo resu wago mana ya atimigele kumatende esu. Ya mwambila kutajite kuhuluga tujo kusuwa na manza amutumwe alia kwamba kuti wapona kuti mugesu nilikuwa mene nchovani kuba usibirene anduwe. Inamange la e albo likwamene uandiswe mwajino mwesu George Craigi uzwa u Arizona umuaba kwesu besu likwamene kuwa amu kwesu wichinei ano uzwagu St. Rezi noli kumwesu kelbo sunumasigu mwishia kwa jisinsime iguswa uchati umbungano ya mwesu kelbo elio hao mwesu junior Jacksoni kuli kusula ogwe alemwi awalo mwesu korinzi na mwesu joni kubanoni bunji kwa wakutawusi ibambi okono tonsi tulikwamene umuwana mwagatirino